好，哎，
明白你母子悠悠，
我会呼，
level zako za matusi kweli sizifiki sababu sizifikiri ni ya za show ni tofauti ndo mana tanipwani na bambanya ningo ledi kiri nimelacho kina mala ujuzi kuzipiga kipu anari chira TV nimbo lako jerindi mwenye muzi kwa kwenu siku mala senze muzi portrays umesema eti sijui kuchana sikahala na anzaze mino tani na luwara hangine kiki kire vuna unakihaza kwenda na wenu amanya kusana tiki bira kazi anza taukinambani mushamba pia sikahala mzikina ulaya na merato tabila magamba wazitanga Anya ukizi danganya vino uzadangana wano na pasta kuzi ni muganga Kweni uhani we mbona siku manya na sikira wako sazi na ukizi hamu nyama Kagushere unyama mino na fumaga ni mujasiri masai ela mgiri ya makidanga Unatete mata ni cherena anza be manya ni museve ni igemu ni Uganda Na haswa ni mugabe kagame na gadafi ni haha tahahe Bamana mila na irinda isi zengamika Mila ni utajirima na malakuia Lola we unakatabia ka Amerika Eti ni dabibu mati Are you serious? Sikula umu ukivaa muharisho hindio impact Kabilo vale muharisho do some research Manyeri kombola usize aibika Ni mashaza gago kagatulu kiwa Uzani hapisi kalimuche goma Yanu nanona muche Uza kongoloka kumanisha kwenu beni Sodom na Gomora Mulume na mulume kukwehu ni makosa Muche na muche pia ni makosa Uza hendata anitawe vika malosa Akili kuisinga kuiyosha itelendi funa Na makumbi ndota unaoja bangi Sirivu hamba ando unihedwanzi Nisawa best nopi dogi mbazi Unarira kwenda nikigiro kazi Eti najipendekeza buda nikukazi I keep my mind to within I attack it Strategically niwe soft ama tight Uelewa hii ni ukwe bright Ujue tofauti ya meditation na reality Wana unitazama ni mayanging They looking up to me for some mentorship amini Siku perfect but kujipost Nikivuta bangi sivuti na pia sivifanyi Unapenda sana kuitua mkali Hongera sana mkali wao misi mindi Focus yangu ni kudeliver content Authenticity on check satisfies me Nishukuru sana mana uzangeza solo song Uchenda performu usigonye kare for short Bado hungu zema sifa vishi jakoni Jamulungu mwenye bila iye kuna rakto I'm here levitating the society from poverty entirely No mana sina wakati Nakimbizana na madil kila mahali kazi Yoni unitisi etikishe ndi midwanzi Akilio iza kumisi ipe kazi Humire kidogo naona taido manti It's clear kudimana ni mbavi na busa malo na supply jo ute demandi Na kwa miro malajo kumbiro su malajo kusikira na mala ukule wembirika Wari kise kimo kianza kuria masifa ndota kuna ngwiri wa akili ni misiha tu Wani haza wira wosi here na hamala kura gonya mino siku manya zina Unaza vichache ni uni hazendo ukule kona ukatumbize small jiggers